umasters yamakhapula shadile kuye kubuka ukuthi udaba lwemali luyinkinga phezulu emshadweni kulesimo esinzima somnotho miningi imindeni eqhubuza kanzima ukuxosha ikati eziko ukuze kuphile kahle kubize kuba ikhapula ibe mqondo munye ekwenzeni ibudget nokusebenza kwemali kungaba likhulu satshe uma omunye kwikhapula engasibona isimo umndeni okuso ngokwemali Sifuna ukuzokhuluma ngokuthexa xa esimele sinjalo khona la ohlelweni ezomndeni hlala nathi Angithokoze ukubingelela ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eziphathekayo ngaba focus on the family Umbuzo wethu namhlanje uqhamuke kubaba onkosikazi wakhe uyayisebenzisa kakhulu imali uthe Ngingamkhuthaza kanjani unkosikazi wami ukuba aqaphele ukusebenzisa imali? Umndeni wethu uthwale kanzima phambilini. Ngalahlekelwa umsebenzi iminyaka ewu-2 yonke, nokho ekugcineni sengiwuthola umsebenzi o-full time. Unkosikazi wami yena ubamba amatoho lapha nalaphaya, kodwa sineyindleko eziningi kuwo lo mnyama. Uvesa athenga ingubo eyibizayo zakhe neyingane. Ngisho ngathiwa singala singadlile, inqoma kuswenkiwe nje kuyena, kusho lutho konke lo. Nakanjani mlaleli ubhekana netshe lenselelo lana ikakhulukazi makukuthi usekwenzekwa impilo yakhe unkosikazi wakho lokho kunzima kithi ukukululeka singazi kahle yonke imininingwane nangama personalities enu nakuba ibhalo zisinika indathane yemigomo ngezimali emihle kuyilandela nokho ayikho eqondene ngqo nesimo esinjengesakho kusobala ukuthi isimo sichazile sidala ingcindezi enkulu kuwena kunaye Kodwa konke kusengaba ukuthi abesilisa bathatha ingcindezi ngokwehlukile kunabesifazane ikakhulukazi uma kuthintwe zeyimali lokho ke kuningi kakhulu emshadweni okusemqoka ukuthi wena ubone ukuthi ningahambana kanjani nonkosikazi wakho ukhiye emshadweni onempilo ukuxhumana uthi sezame kaningi ukuxoxa ukukhathazeka kwakho kunkosikazi isikhathi eziningi futhi lokho kuhle siyancoma Kodwa njengoba uzizwa sengathi lengxoxo ilethanga mphumele emihle kusengaba kuhle ukubuka indlela oyilethe ngayo kuyena sewe wasihlela isikhathi sokuxoxa izinto kahle ngomoya ophansi namaphuza acacile anomuzwa ngaye kumbe uzama ukukhuluma la khona igwebu liphezulu ngakube sewe wasebenzisa amagama enza izibuze isithunzi sakhe nengqondo yakhe kumbe amenza azizwe sengathi uzama ukulawula indlela yakhe Ungalinda amanzi azangena endlini kuyila ukukhuluma ngezeyimali. Qoka isikhathi la khona impilo ibuthebelele. Mkhipha unkosikazi wakho, kana uyidlela nje ice cream kumbe isidlo. Yenza konke ongakwenza ukumenza azizwe ekhululekile. Qala ngokusho into emqinisekisayo njengokuthi ngiyabonga ukuthi ufuna ukunakekela indlela zonke ezinhle uma sekuziwa ukunakekeleni idingo zeingane zethu. Emva ukuthi sewukwenze kwacaca ukuthi uhambisana naye usungabeka ke manje okukhathazayo ngokwethembeka nokuqondile ndlela zonke ongenza ngazo sebenzisa igama elithi mina ndlela zonke esikhundleni sokumlahla ngecala usengasho inkulumo njengokuthi mina ngikhathazekile ngesimo sethu seyimali angazi ukuthi besingaxoxa yini ngesimo sethu esikuso manje bese siqhamuka namasa asebenzayo sindawonye angasisiza ukuphatha imali esiyitholayo khona ingako incane kanjalo igcele lenkulumo ingehamza nengqondo yakhe izolile futhi ingachukuluza inhliziyo zama ukufaka ibalance ungaphakamisa nje njengokuthi uma singeke sakwazi saguqula lolu hlobo lwengubo esiligqokayo mhlambe khona okunye esingaguqula kumese kumisa mhlambe futhi ngaba nje ukumisa ama serial sisebenzisa iphajini lempupho kumba ama brand athengekayo ezintweni singathenga ama brand abizayo khuluma ngamasu okusebenzisa imali azonceda nobabili nisesimweni okuphilekayo naso ngeindleko ukuhlabela phambili mqinisa unkosikazi wakho emagxathini amahle akhombisa ukuza nawo emva kwalengxoxo ungalindele ukuthi uzoguqula indlela yakhe yokuthenga ngosuku olulodwa nje Mhlawumbe sengathanda ukubuka izinsiza amaarticles akhona kwi-online store yethu. Kuneyincwadi eziningi engokuphatha kahle imali. Ongakuhlana nomgakho nizibuke ndawonye. Ngakwazi ukuthi ungene ku safamily.co.za ukuzithenga online. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwe hlelo luzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.